CKMusicPromos.com. Banona chungu, fuba ume bafishiri kiti.
All smart on it. Projects.
The last dawns. Simwala levels.
It's the incomparable Simwala levels.
Yeah. Muma terela masaka yanzano kuri ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tife tilenga babaze na pressure. Ucheteke la juju, ncheteke la prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba pundi dati holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafunduli latu kumosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Defoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost fire.
Mingala toboi kuno tabesha. Baisa na beef kuno ndeba paka chesha. Nadilu wala chipata laba filo kutensha. One move, gale gale animo pressure. Nadilu wana lino nanga mafurita. We blame us getting a afunika. Clean game, nde kweba taya tulika. Na shanta mulishie ma crown taya fulika. Pepo liabo kumona na faula. Kuwaleta muchipi miseki na baula. Kulikonse na pita wede na aula. Selelo kona likawa inenge
mbaula. Mumatelela masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tife tilenga babaze na pressure. Ucheteke la juju, ncheteke la prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba pundi dati holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafunduli latu kumosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Defoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost fire.
Mufuna cheti kagwe, mabineti pushinga ati yasa PK. People wanna bring me down, simu za yesa. I'm back in the game again, nave na chungu. Vijuju can't pull me down, ulibe down for. Apa petia fika da, devil's a liar. Nirina messiah, you pray for my downfall. Ise inangala, njila ni zambili. Believe in yourself, never underestimate the power of the king. Maheta wani zonda, maheta wani seka. Mulungu wanga inesanga lekelele. Mulungu wanga inesanga tai.
Muma jelela masaka yanzano kuli ife tavesha. Tina pia kudala mpaka tanyesha. Puki nfina kaficha tageza. Tife tilenga babaze na pressure. Ucheteke la juju, ncheteke la prayer. Sokolo kima kaferi pa wheelchair. Bafuna tiende kugali there. Put your hands in the air. Tiba pundi dati holy ghost fire. Ghost fire. Holy ghost fire. Kutifundula nishu wafunduli latu kumosi na mesaya. Ghost fire. Holy ghost fire. Defoli wabufu, chakuti chakuti washama. Holy ghost fire.
It's the incomparable Simwala levels.
CKMusicPromos.com.